Radio Studio Tamani, Kede Kabaruji Amen, et Fulfulde.
Talatar Sapo e Jena Leru Avril Tane 2016 Jena Yendo Soki Toki Dalto Sekirabe Hupiti Dewide Wakadi Jono Uono Kampe Yimpele Ngombe Toki Dalto Ape Benjal Tipe Ngat Itono Majere Mape Le Majundu Be Kuliti Meti Mape Wakadi Jono Ko Arme Barkan Kanye Arme Minisma Wondi Enanguto Yimpele Mape Ko Wadi Sababu Duso Minisma Uti Yite Wulitave Yimpele Iron Kedikien Kuliti wiide kambe yimbe le minisma be bimbi ne goto tan heddi leedi do bondaji be bimbi maaji tobe kanyen jesu nato e faato ndiwoji mabbe di kodato tobe uttito be kanyen kuppinito yite dum lati sababu so kambe dube jaabi yimbe le be wono no commissaire ya 14e arrondissement do bomako do be jowi juude do yimbe le bombe sumbu taton be yimbe le fu yobbi yimbe le nigeria non le majjundu holli tawed be do yimbe dum wono johob sa nangay kalisiji mu le bankeji be be tambe korso be teta kalisiji mu tagal mudum dundudo suudu commissaire ya be jiti dum won nokkule do kaborde ciuda le leydi meden di wakar jono do woni yimbe le marobe liddi le leydi meden di kambe ko mabbe kolitide be kaaja hawrtinde dum wonon faana kawtal mabbe gal be ngadi kenen do bomako do be ngadi no dango fewde laamo tinno walla wakkati joni yalla do yurwina kabaru golleji le leydi meden di secret di wono sembe kabaru di min jogino do bete hande di garo yottinde di Umar Waygalo wolitinde wi don yimbe le gombe tokki daltobe be jalti be ngadi ton majere mabbe kenyen ko be ngadno majere de ko dubbe gandi do won ton diwoji minisma di ngoni tolle majjuno holita wede minisma utti yite fewtude be do yimbe dun lati sababu du su yimbe le di don keddi le hen don seddibe gombe tokki daltobe non kolitir wiide kambe yimbe le minisma be dubbe kolitir wiide do goto kanyu heddi le di do basi sabbi de be do yimbe le natu jati faatu diwoji mabbe di ngonto so kubbi ton yite kambe du dun wodi sobe jaabibe dun kambe yimbe be hudbe kolitir wiide le hen be bi dun wonon arme barka no kanyen minisma kanyen gondi e nangudo to yimbel mabbe miccitede wiide barka nangino beedo yimbel jartagal ko mobile mum yappuno to bombor so soldat singa taton keddi hen fa kebe famtade kede Muhammadu Samaseku
beeta woni ko dum fu dum wadi seeda fuuji kulliti wiide rewbe hewbe puddi majaade fadde sukaabe jokkolbe wobbe beedo e mabbe be kulliti metti mabbe batta uddugol e kaso yimbele le wadi sariya mangal pade oni be kulliti wiide majatobe be lutti sariya sabi be naati nokkudo be jamiraka be ngadi bonondaji e kubbi dun kake gollirde kabaru ndenango be mbihi wadde dabare no be kebirta famu do e torra hebibe mangal pade minisma be kuliti wiide majatobe ndari yo burdabe taton be fedde barkan nangi be njuppite be ne nati e juude batte faba mabbe fewde e yimbe le satinbe dina latibe sababu so bombore irinde le leedi masimbini soldat en taton leedi france fedde sima holliti wiide bangal majatobe idon keddike e hewbe dun barmi anay mabbe barmudu fa sanne warabe fedde de kuliti dun metti mun en fewde e majatobe be ndardi jama o yo nyifa basi o yo minisma dun wada horgol no yawiri sala famu ana hebo e jabe pellade do majotobe be
komi noddi to kidal to ko neddo goto gorto wolliti wiide gonga jaati ndedo majere wadi to don kambe yimbe le minisma be dubbe utti yite fewtude yimbe le gombe tombe dum wadi sababu du su yimbe le didon keddi le dido bonandaji kede ko neddo goto hal do hen to kidal to do facce tango Muhammadu Samaseku
les raisons qui ont poussé les
jama wadi majagol batte sati fuf da udado ko so der kidal e badale mum e kanya dum torraji di minisma e barkan yottintabe majugongol wadama le nokku mowa do bangi aeroport mo minisma jogi ndena mudum en wawi tawede batti non yimbe le minisma wonno ko be puddi halde metti do minisma e barkan nden woni ko mangal parbe pelli fewde e jama o njeego mom barmi e le mabbe sukaabe taton be burata duubi sappo e jiddi idon ka heddiki hen jaati mi anda ko dum saabi be pelli ka minisma ana andira dum e be njaawi notoraade marfa mabbe sanne dum be andira gawo dum be andira ansongo dum be andira bamako dum wona arande dum lata ko cakkite dum
lamo be ngadi communiquer il hanken be kolliti metti mabbe le dido bonandaji be ngadi noddango fewde yimbe le kidal be ben tinno lenna hakkilaji mu en wattu jono be biidu be ngara wadde le hen horogol fa fama yella hod waddi do bonandaji secretaire do mbal ne trimi joji modo hellame be malande ngal mi noddirta face facebook ngal commissaire 14e arrondissement do bomako do be jowi juude do yimbele taton won yimbele bombe sumbu irobe le leedi nigeria ndibe kollitivit be do yimbele do won yimbele johob san nangay kalisiji mu le bankeji be korato so wakkari fu be jaha be teta kalisiji mu en tagal mudon dundudo suudu commissaire be jihi so be jitui do kaborde dirado won le leedi meden difa kebe famtade kede Muhammadu Samaseku
nyande jetti lewru avril nde commissaire 14e arrondissement nangi bandiji taton anay mabbe debbo goto holitama wiide client en banki o mabbe kalis kewdi ngoni ko be lennanta picce be tan fuf goto e fedde be do bondarebe natan le banki jodo honono client keddibe ni tawene jatto nangata fedde mako humpitinde keddibe sellabe dabere mabbe o woni yulle pinal mobile jomun salla o modoro nden be badoto mobile jomun wujudu kalisi mako e le ko be nangi bandiji di woni ko commissaire o tawi kaborde ana ciudi le dande mayo julbande kaborde hono bombojo roquette malfe e kanye jabe kewde
le majjum be bi wakkati jono tidalaji an tongue jangude ekol no dum worri le saha leedi meden di dido kabaruji be ndokki dum kenya wakkande be ngaddo no kawrital mabbe faabe jewtono jande woni enno jande wori e leedi meden di nokku no deter CIC be do pomoko do le majjum be bi dum won le saha leedi meden di nokkule do basi di ngaddo wakkati jono o tidalaji jandan heewi ton sanne fa yotto ekol ngaji uddaadi ton di fu goddi antor fa hande kebay uttinde kede kanko no deter Ismaël Berto yo gollo suudu ministre humnidu kabaru jande le leedi meden di ko hali do hen do faccitango Ousmane Niali Bouli
dans le contexte général du pays
les nokuje de basi ngadle leedi mendi tidalla wadi e jande min darnake fa jangobe e jangino fu mirfole de nokuje e le wawtu joni o le hitan 2015 de won imar de men gadi onno jande jirwirta suka fu ngate jande horebe jande be no gollem e yarata yeso le di kabaruji tati won ko beedi ka ko yida fu hebaka joni sabe ko darangal ngadangal won kabaruji yedi yeso jangobe keba mirfito jande tud ekol uddinodi sabe basi idu uditete
dans les zones affectées par le conflit
holitindi wiide wattu jono dum won faabe jeyal hono mercredi di ko nawtirte le damaaji do ko no dum haani buytirede le leedi meden di dum won sababu ko suudu ministre humnidu kabaru hawaluuji le leedi meden di be landini kawrital balde di le nokko yimbe ndartobe kangeji le nokko ko buri hewde e mabbe fo be nawtiro di do kulleji do no ko be noddirta mercredi ko miccitede wiide ko yaat leedi ele nogay kanyo cinnini talkur wakkati jono holitindi wiide be joppan nawtaraaji dum le damaaji de mali hoore mudum jabini dum won gal duudo talkur ka fa hande be cinninaydu kede kanko no dirtel Oumar Djoure o kanko dum woni kuminido kabaru dido golleji fati di ngatte ley damaaje meede dum woni mercredi di fati di nawtere le to damaaje de ngonto ko hali do hen do fati tango mumini sendebu
dum nos orpayeurs utilisent beaucoup ce
mercredi mine aso be kangé miro nawtiro mercredi kangé goddum fami beida kebal kangé so wana dum mercredi ana le golleji kew so e ami guje menji bandira be merobe kewdi mercredi ana emu buri bonde mercredi ana fey le ko ni e julde chokirte mercure ana dun feile essentiel so moteri ji dupidi mercure ana tipesel ana fei le tundere le de rewbe me de wartafu ana tipa mercure ana tawe fei le julbe wi de temps den dabare ana horsi fa sanne le leedi mal sabe e dun hokka dabare ji teddudi fa jogal hebene e kabarum sonde gollende fudda mag leedi ndi fu den tabaki dun hebata wallude bangala jawdi feude e ndedo dabari
won kambe yimbeele marobe liddi le leedi meden di kenya be ngadi kawrutal mabbe do bamako do nokku no dirte district de bamako dum won le o do nokku wakkati jone be kaajabe fu be dentina bawde mabbe be jeyal hono be kan latirade walde wotere kanko lami dum won walde humini di do golleji mabbe no dirte siraba fatumata jallo holliti wiide wakkati jono sa jeyi hono marde liddi le nokku o idum wada du so golleji kewdi kebe le leedi meden di ka o wi dum fu du wayar tiagal bawde o wadi no dango fewde e lamo tinno walla wakkati jono no golleji mabbe di kani fewirde ke ko hali do hen do faccitango Mahamadou Samaseku
la couche qui doit faire la pisciculture
yimbe la hasindini be bangal margal liddi jo awobe kambe ne be ngala bawde mudum jo en jawle kinnibe dum be kewa sanne hakke liddi dibe kebata diddum na faddani jamaa o margal liddi yata ciagal kalisi e jande e famu neddo wada jawdi mun le hunde ne wala famu mudum wana newinde ko yimbe la ngala famu majjum ko wonti dal ala derende ti dal lidi ba o yo kabaru kaaki gollido di sifa hono ni sukabe jokkolbe surbobe ngala hen gedum sabbi mabbe mbasi nokku mudum mabbe mbasi jawdi mudum kinnibe dum joni bene kuncanal dum hore sanne kambar dum min gadi ngal kawrital dum latto sababu dum lamo heba mo halda margal lidan hewi nafa bangal ngure e kabaru golle
frais source de création d'emploi
Union européenne et Royaume-Uni ngoni faabo tobe studio tamani
sekirabu njurneden jeyelo ne le reso ngaji di wattu jone puddirando segudobe kolitiwide walde humnine kabaru yirwere courant ngaji le kere duuji neb noddirta amader wakkati jone be gondi e famminde yimbeel mabbe no kaani sekirade fati basi di ngada do courant ngaji do won le kere duuji di ko foti yimbeel chapande jeegombe yuri le nokkule chapan tati do won le laamu kuli koro sigaso segu kanye mofti be ngari hawrtindi le ngal do kawrital urute ngardam faado kuli korodo be bi kasara goto waddi to ala jabbinodo o sukabe jokkolbe taton be furdu bamako do bi wata be do sukabe jokkolbe duubi mabbe an buri duubi no gabe kuli tiwide ala jabbinodo laana mabbe yugi du won nokko noddirtedo kuma kamani le o do nokko duubi bi hisa jeewi be do sukabe jokkolbe janobe du won le o do nokko faabe jeyal horbe kani wadde ton yambereji goddi kasabe kani hawortinde le majjo wiama wakande laana ka yu atande du won e hindu kanyu immi do mayo ngoso ka do laana muti Wurte ngardan fa do kaydo ko yata yimbeele temdere jeyabe dile walde noddirtende sinek de kambe gondi e wadde kawtal mabbe to kaydo wakkati jono fa pammino dum wono rewbeele gombe tombe hakkeji mu en non gordi fa yotto yon himmeji mu den ko bindi wakkati jono so be kokki on suudu ministre humunindo kabaru jande kanye fina tawa le leedi meden di sa grabe kabaru djimo di min jogini on do bete hande di hollitinde wiide tan gasay to kidal to feed won kambe maaje tobbe ko be je sobe nato e leyi to d'accord de ministre wonto diwodi di kodat to jadi ko be nati ton ko dum wodi sababu so ministre utti yite be bidu yibel mabbe di don keddiki le hen ko wodi sobe ngadi de do maaje do be bi wattu jono saaji barkan kanyu nangi yibel mabbe be do woni yibel mabbe sikita wiide golidi e jiadin kobe wakkati jono ministre wi dum gonga jati be do yibel be natu fali nokkule mu en de sobe immini ton yite kambe adi kubude wono pinengaaji na ko nande moddo so kanyi en do jaabibe ministre ka holi tiwide neddo gottan heddi le hen suudu commissariat humnindu kabo suudu commissariat on 14e arrondissement do bomako do ben jowi jungo do yimbele tatombe yimbele nigeria no be do yimbele holi tawede wala fukko ni golle mabbe so naabe ciakko wakkati yi fuu so yimbele be yuri le banke be tetto dum en jawlele mu en ciagal mudo dundudo suudu commissariat be kebi du be jiti do on to kabodo ciuda le leedi meden di won kambe yimbel marobe liddile nokkobe wakkati jono be kaajaado be fuuno be kaani hawrtindi dum won kana faana kawtal puddongal kenya do bomako do le ngal do kawtal wakkati jono be ngadi noddango foodi e lamo tinno wala golleji mabbe di secretary bi won non sembe kabaruji dum jogini on do bete hande di ka fa hande kedde hedaade honno andirdon no do e seeda yewtere meden de ana wodi sido tamani